Uzana bodo siphila kanjani yebo yebo ukwenzile yena ukwenzile babuzana bodo sinqoba kanjani yebo yebo ukwenzile yena ukwenzile Ukwenzile oh Jesus uyena ukwenzile oh oh Jesus ukwenzile Jesus ukwenzile oh oh Jesus ukwenzile Ngithibeki themba kuye ungumnini mandla onke Jesu uzokwenzela Sithibeki themba kuye ungumnini mandla onke Jesu ukwenzile beki themba kuye ungumnini mandla onke Jesu ukwenzile Sithibeki themba kuye Ungumnini manda wonke Jesu ukwenzile Sithi beke themba kuye Ungumnini manda Jesu ukwenzile Sithi bambelela kuye Ungumnini manda wonke Jesu ukwenzile Sithi beke themba kuye Ungumnini We'll be right back. ungenzele. Oh 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 Jesus, ungenzele. Jesus is calling your name. Jesus is calling your name. Beg it emba kuye ungumnini mandla onke. Beg it emba kuye nini mandla onke. Jesus ukwenzile namathela kuye ngumnini mandla wonke. Jesu ukwenzile ungasuki kuye nini mandla wonke. Jesu ukwenzile ungasuki kuye ngumnini mandla wonke. Jesu uwe ukwenzile yena ukwenzile yena ukwenzile ukwenzile yena ukwenzile ukwenzile Thank you.